Hey, yeah, side this say. Hey, yeah,
baby.
Nimekutana na engala, niko vogi yuko lundi. Kesho shule baba lala, sitwa kesha kama bundi.
Eti vipi na wangwala,
ama natumia gundi. Ingo wapisi Gabriana, anaamsha makundi. Maisha ni yangu, usiaingilie. Lupale ukivaba, unisingizie. Liwi ni mnyangu, anavimanyie. Nakupa kipaza sauti, wahubirie.
I can sing, I can rap, kwa uandishi, miticha. Mwembwe sina, sauti star, nala kwa shish, wefura.
Menuna.